Blog Talk Radio.
Nyamara ari ku Rwanda,
yawumva umuhanano.
Nyamara ni wowe Rwanda, nakwicara hasi.
kaku imbata bakare kaku kanyaro
bakare kizima ryabo bagacira karungu
kare kizima ryabo bagahindukinore
bagahindukinore zibere y'urwanda
ahamagaruri namutoza urukundo
ahamagara n'uyu namuza kwirata
ahamagara bose nkabatoza kuba
arakoze cyane Jean Baptiste Byumvuhore muri iyo ndirimbo Nyamara Ndiwe Rwanda Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 6:06 isaha ya Washington DC, saa 3 z'ijoro n'iminota 6:06 isaha ya Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, saa 4 z'ijoro n'iminota 6:06 isaha ya Kigali. Kuri uno munsi wa kane tariki ya 11 Mutarama mwaka w'ibihumbi 2017 turakomeza gusesengura impamvu ubutegetsi bw'abahutu butarengeje imyaka 32. Dukomeze tuvuga kuri kudeta yo mu mwaka w'igihumbi 1973. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje kandi mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2018, umwaka tumazemo iminsi 11 gusa. Muri kino kiganiro muri kumwe kandi na Dr. Nkiko Nsengimana, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba anashinzwe itegeko nshinga n'igenamigambi. Muvandimwe Nkiko, rero reka ngufungure mikro kugira ngo usuhuze abari watwumva, noneho ufate n'ijambo, dore ko ari wowe mutumirwa muri kino kiganiro. Ijambo ni ryawe, rero ni uri unyumva muvandimwe Nkiko.
Wiriwe muvandimwe Ngarambe.
Uraho Nkiko.
Komera, bonane nanone. Ndabona tugifite iminsi nanone yo gukomeza kwifuzanya. Bonane.
Bonane, umwaka mushya muhire.
Nabawe bose rwose, mugire umwaka mwiza.
Namwe.
Nagira ngo nsuhuze ubwo abatwumva, abarwanashyaka bishakwe, abumva iradiyo yacu ishakwe, abanyarwanda aho bari mu Rwanda, aho bari ishyanga ari benshi, abakunda u Rwanda, abumva ikinyarwanda, inshuti zose z'u Rwanda n'abanyarwanda, nagira ngo mbasuhuze kandi mbifurize umwaka mushya w'ubuki n'amahirwe menshi. Murakarama.
Urakoze muvandimwe Nkiko. Nk'uko natangiye mbivuga, kuri uno wa kane tariki ya 11 Mutarama mwaka w'ibihumbi 2017, tugiye gukomeza dusesengura impamvu ubutegetsi bw'abahutu butarengeje imyaka 32. Tukaba rero turi butangire ku buryo bukomeye, buhoro ndashaka kuvuga kuko tuzabigaruka igihe kinini. Turi butangire tuvuga kuri kudeta mu mwaka w'igihumbi 1973. Nk'uko rero ubizi wanabibayemo, cyane cyane dore ko ibyo turi buganiye uyu munsi ibyinshi ari byo twabonye mu Rwanda guhera Gashyantare umwaka w'igihumbi 1973. Abatutsi barahizwe, barakubitwa, baricwa, baramineshwa mu mashuri no mu mirimo, bahungira iwabo muri za komine cyangwa se mu bihugu bituranye, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Kandi rero ibyo byose byabaga kuri Abatutsi, ntabwo inyenzi zari zagateye, kuko inyenzi zaherwa gutera niba nibuka neza muri za itandatu na karindwi abatutsi barahohotewe rero nta kintu cyari kiri mu Rwanda cyagombye kuvuga kiti wenda tubake ku binibi nkuko byari byagiye bibaho muri iyi myaka ya za 60 gusa rero nubwo nta nyenze zari zihari zateye aho ngo ziteke cyuka kibi kishingiye ku moko hariho umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi hagati y'u Rwanda n'igihugu gituranye cy'u Burundi uwo mwuka wari mubi cyane harimo ndetse amaradiyo aterana amagambo hari za amagambo nyamukuru za editorial kuri radio Rwanda no kuri radio Burundi aho leta zombi zatukanaga ahankibutsa yuko leta y'u Burundi yari igizwe yari itegetswe hanini nyene n'igisirikare igisirikare cyari gikuriwe na Micombero noneho Micombe akaba yari wo mu bwoko bw'abatutsi mu yandi magambo y'igisirikare cy'abatutsi b'i Burundi nicyo cyari gikuriye nyine cyanicyo cyategekaga mu Burundi ndetse hakaba hari hagiye gushira umwaka umwe kivuganye ku bwinshi abahutu bo muri elite abanyeshuri abakozi abasirikare abacuruzi ku bwinshi itsembatsemba rwose icyo benshi bita genocide mu byukuri kuko yari genocide yakorewe elite y'abahutu bari babikoze rero mu kintu nacyo ba cyamuyaga cyahabaye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu umwaka w'2072 icyo kintu rero kibabaza birumvikana leta y'u Rwanda barabyamagana ndetse bagerageza kuriga Burundi hirya no hino muri Loni nubwo ntacyo byafasha ariko hakabaho guterana amagambo umwuka wari ari mubi umwuka ukaba waranageze no mu Rwanda noneho bagatangira kwikoma abatutsi bo mu Rwanda mu by'ukuri ntaho bari bahuriye n'ibyo byo mu Burundi uretse kuba abatutsi gusa nyuma rero kumeneshwa kwa abatutsi byageze naho abo mu bamwe na bamwe b'abahutu bakomoka mu kiswe Ndugangari naho bakameneshwa bakirukanwa ngo bajye kuzana amabuku berekane ko ari abahutu nyakuri ibijya gusa nibyo twabonye mu macakubiri yari yaravutse muri myaka ya 60 ibyo twabonye muri ya raporo nkaho bikomaga abanyakibuye ngo basa n'abatutsi ngo ibyawe ntiwabimenya ngo n'abahutu babo ngo bafite imico ya gitutsi bityo rero iyo ndwara yagaragariye muri ya raporo twabonye ya raporo ya inama ishinga amategeko y'akanama kabo mu nteko ishinga amategeko ibyari muri iyo raporo mu by'ukuri byanagaragariye muri umwaka wa 2023 aho abantu bamwe bavuga bati aba bahutu ntawabizera neza niberekane ko ari abahutu nyuma yo kumenesha abatutsi nyuma rero iyo miyaga nk'uko ubizi muvandimwe nkiko habayeho kudeta ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka wa 1973 muri iyo kudeta abakozi iyo kudeta baza basobanura yuko bakuye igihugu mu rwobo ko amacakubiri yari yarazanywe n'ubutegetsi bushaje bwa Kayibanda bari bamaze guhirika niko nyine abakoze kudeta babivuze ni nako kenshi byagiye nyine bifatwa gutyo ku batabizi neza cyangwa se ku bafite ubwoba bwo kuba bavuguruza abategetsi bakomeye nyine bari biganjemo abasirikare ku isonga hakaba hariho General Major Habyarimana Juvenal nagira ngo rero muvandimwe nkiko tuganire kuri iyo kudeta kuko ni ikintu nacyo cyagize ingaruka ku butegetsi bw'abahutu umva ko hari harabayeho ibintu byinshi cyane twagiye tubureba bya by'ingorane ingorane z'intekerezo ingorane za ideoloji hari harabayeho ingorane nanone zo kucika ku buhake ibyo twabonye mu bukonde aho Repubulika ubundi yagomba kuzana uburinganire harimo bamwe banze ko ubwo buringanire bubaho bakumva ko guhaka bifite icyo bitwaye iyo ari abatutsi bahatse abahutu ariko abahutu babaho hakabandi nk'uko byari bimeze mu bukonde bikaba nta kibazo icyo ni ibyo nabyo twabonye ko ari byateye ingorane cyane muri cohesion y'ingoma y'abahutu yari ivuye muri revolution ya 1959 twabonye ibyo byo gutuma bifite umurongo nabyo bijyanye n'iyo raporo bifite aho n'iyo raporo nabyo twerekana ibyari bikubiye muri uko guta umurongo n'abawutaga bariho mu by'ukuri bitameze nk'uko abakoze kudeta bakayitunganya muri 2023 bari barabivuze tugenda twerekana izindi mpamvu ibindi bintu byari biri inyuma y'ibyo byose ndetse tuza no kuvuga ko ibyo byose biri mu byatumye nyine ubutegetsi bw'abahutu budatera kabiri kugeza nyine no kuri iyo kudeta tugezeho noneho twarivuzeho gatoya ariko tugiye kuyitangira tuyivugaho tuyitindaho tukazareba ingaruka zinyuranye tukazareba uko byari byihishe inyuma y'iyo muyaga nagira ngo wari utangira muvande mu nkiko uyu muyaga nze ko ari umunyeshuri mutoya ariko wari uzi ubwenge nanjye nari undi munyeshuri nanjye ndaza kuvuga ibyo nabonye turahera kuri ibyo nyuma yaho tukazaba tuzagenda gake gake tureba abandi nabo ko babibonye ndetse n'abagiye babisesengura bakoresheje inyandiko ijambo rirya muvandi mu nkiko
urakoze muvandimwe ngarambe rwose urabivuze neza urabisobanuye ikibazo cya muyaga yo muri 2023 ukuntu birukanye abatutsi mu masosiyete niho byabanje ndibuka ko i Kigali byabanje hariya muri za sirwa ariho bazaga bagashyiraho amalisiti hanyuma abantu bakabirukana ziko byatangiye nyine ubwo bavuga ko abatutsi ari benshi mu mashuri ari benshi mu kazi k'amasosiyete ya leta ari benshi muri za sosiyete nyine zigenga niho byatangiye koko noneho hakurikiraho kwirukana abanyeshuri muri za koki Kigali muri asista mediko birakomeza
koko ari college officier yari harya imburabuturo
college officier urakoze cyane niko yitwaga koko college officier
imburabuturo ndabizi mva ngira ngo tubisore n'abandi batari babizi
nibyo tujye twivuga ko hari urubyiruko ubungubu n'abagabo ubungubu abantu bafite imyaka 35 kujyana hejuru byo batabizi koko ugiye twibukiranya ikintu umuntu avuze yibuke yasobanurira abandi kuko ari igihe tubivuga nk'uko ari hagati y'abangana natwe gusa kandi ari abato kuri twe ari nabo bazatwara u Rwanda ejo bagomba kubyumva nuko ubwo byakuriye mu mashuri hose za Butare muri université muri za groupe scolaire hose mbese birajya ndibuka ngewe nigaga Nyanza muri Kristo Umwami aho hose muri college ya Humanité Moderne n'ibiki byose muri Ema n'iki mbese batutsi barirukanwa mu nk'uko wabivuze mu bice bimwe by'uturere donc by'igihugu baricwa rwose abandi barahunga mu Burundi urumva rero buririye iyo muyaga yuririye ku itsemba bwoko ryari ryabaye mu Burundi nk'uko mumaze kubivuga muri 72 rya cyane cyane rya elite y'abakoraga y'abahutu bari bajijutse n'abanyeshuri mashuri bari bishwe icyo gihe kugera mu kwa gatandatu 2072 hari niba ntibeshye
nibyo
ni ukubwo abashoye kuroko kubwo bwicanyi uzi ko bahungiye mu Rwanda ni icyo kintu rero bagendeyeho
aho Nyanza wari uri muri Kristo barahageze abarundi
oya nta bahageze abahageze ndumva baragiye muri rya shuri ryo mu Bugesera na za groupe scolaire bari bahari iririma bashyizeho ishuri nuko rero ubwo urumva ko niyo yabaye nicyo buririyeho umuntu yavuga ko nk'uko dukunze kuvuga abatutsi kuva muri za mirongo itandatu ni wa mugani kuva muri Repubulika iyo habaga ibibazo nibo nsina ngufi nibo bagiye bacaho inkoma nyine bakica cyangwa se bakafunga cyangwa se bakirukankana hirya hino bagahunga nk'uko byahindutse nyuma ya mirongo cyenda na kane utu nibo babaye insina ngufi uretse ko atari bo gusa noneho buriya butegetsi bwe ntabwo banamenya nabo bukorera ubwo noneho naho batagira gutya ngo bateme nyine bashake amakoma hose niko bisigaye biri ariko rero urumva ikibazo gikomeye naho cyari kiri abantu rero bakoze iyo muyaga nk'uko bamaze kubivuga icyo bashakaga ni iki bashakaga aho bahera kugira ngo bazane akaduruvayo kugira ngo bakore iyo kudeta yenda turabigarukaho nyuma ariko nagira ngo niba unyemereye wa mugari nongere hari ikintu wavuze nagira ngo ushimangire ni ibibazo byari hari ibibazo mu gihugu cya politiki nk'uko maze kubivuga byagaragaraga ko muri MDR Parmehutu leadership ya Kayibanda itari ikemewe na bose mu biganiro bishize mugenzi wacu Eugene Ndahayo uziko yabivuze yavuze mu by'ingenzi byagaragaye cyane muri ya komisiyo y'inkete y'inteko nshinga amategeko yashyizweho gutyo iyo komisiyo nk'uko yabivuze yari yihaye ububasha bwo kugenzura leta kandi nta tegeko ririmo ngo rinayihe inshingano n'ububasha yemwe ibyo bitanashoboye ntabwo yari yumvikanye n'uwari uyoboye leta ari we Gregor Kayibanda bivuga ko rero iyo komisiyo abayigiyemo n'abayishinze atari abantu bari bashyigikiye perezida wa repubulika ahubwo ni abantu bamurwanyaga ikindi kibazo nacyo yavuze cyangonganishije abayobozi bo muri MDR Parmehutu ni ikibazo kuvanaho ubukonde nk'uko nawe wabikivuze n'ubugererwa noneho abakonde bakagabana amasambu yabo n'abagererwa nk'uko abagaragu bari bagabanye inka n'abashebuja icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyatumye haza umuntu yakwita faction hagiye ibishyitsi by'abantu bari inyuma yabyo hari icyo kibazo cya mbere kirebana na ya nkete ya parlement yaje kuvamo ko bamwe bagiye ku ruhande kuko bari bataye umurongo urumva ko cyari igice gikomeye icya kabiri ni cyo uko yivuze hari ibindi bibazo byari bihari navuga birebana babyitaga indiruburundi bukadiskuru kera Kayibanda yavugaga hari abakozi ba leta cyangwa abanyapolitiki bari baruririye ku kazi bari bafite bajya kwishakira indonke ahubwo ibintu yakirirwa yamagana ibintu byerekeye na ruswa n'ibindi icyo kibazo rero nacyo kindiruburi cy'abantu batashakaga
umuntu yakita aferisme
bavugaga muri MDR Parmehutu bavuga yuko niba ukora akazi ka leta urakora akazi ka leta ntabwo ugomba kuva ku kazi ngo ujye mu nduruburi zindi ujye muri aferisme reka ababikora nabo babikore urumva ko rero abantu bashakaga ko babona umwanya wo kugira ngo bo bikomereze nduruburi barwanyaga politiki yariho ikindi cyagaragaye navuga ni icyo gihe MDR Parmehutu yari imaze kumera nk'aho ari ishyaka rukumbi byumvikane ko rero igihe andi mashyaka yandi yaravuyeho nta tegeko ryayavanyeho ariko byagaragaye ko nta rindi shyaka rigikora iryari risigaye ryaraprosoma aho muri aprosoma bemera kwinjira muri Parmehutu bigaragara ko rero icyo gihe mbere ibibazo byo gupiganwa n'abandi byatumaga basana begerana hagati yabo aho ishyaka sigari rukumbi ari rimwe haza nyine izo mpaka na izo nakwita faction zikomeye hagati yabo ku buryo ari ikibazo gikomeye mbese ibibazo byari hose mu makomini hose hirya hino mu matora byagaragaraga yuko hari abakandida ba yemuderparamo mu hutu bose ariko ukabona ba rwose baragongana cyane mu makomini yose yaba yepfo y'igihugu yarugurayo hagati icyo kibazo cyari hose hamwe hari abantu bavuga ngo bamwe bitwa uhumiriza nkuyobore abandi ni bamurere n'abandi 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 icyo rero ni ikibazo gikomeye cyari gihari cy'ishyaka rimwe rimaze kuba rukumbi hagati yacyo mbese navuga ntirikora nk'aho ari muri demokarasi hagati yayo naho ni faction aho mu ishyaka rukumbi ubundi ryashakaga imbaraga z'umuntu ubiyobora byose mbese nk'uko Habyarimana yaje kubigira agategeka byose cyangwa nk'uko Kagame abikora ubu Kayibanda ntabwo ari uko yabikoze bigaragara ko rero icyo gihe Kayibanda yari amaze bigaragara ko yari afite intege nke mu ishyaka ntabwo suva ko yari kuroba ngo yari ananiwe sukunanirwa kundi ni ibishyitsi byinshi byari byaje mu ishyaka ryabaye rukumbi ryatumye bigenda gutyo abo bantu bose rero bari muri ibyo bipande bose bashakaga hari umwuka mubi ushaka yuko aribo baganza ikindi kibazo wavuze nyine ni ikibazo cyo mu Burundi nk'uko wavuze uti uko wavuze nibyo koko hari ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi gitewe n'ubwicanyi bwa genocide yabereye mu Burundi 1972 kuko byazanye amakimbirane akomeye hagati cyane y'u Burundi ditekoga na micombero hagati y'u Rwanda na Zaire na Mobutu hagati y'u Rwanda n'u Bufaransa ditekoga na Pompidou icyo gihe kubera iki Zaire n'u Bufaransa u Rwanda rwabazizaga ko bateye inkunga u Burundi mu gutsemba Abahutu Kayibanda rero yashakaga ko icyo kibazo cyari cyatangiye no kuvugwa cy'itsembabwoko yishyikirizwa umuryango w'abibumbye urumva uribuka intabaza nk'uko nawe wazivuze ko zari kuri radio za editorio za zitwaga Melchior Gasamunyiga yari umuyobozi mukuru muri Presidency wa Repubulika
ndazibuka neza cyane
cyangwa se ibiganiro by'abari abanyamabanga bakuru umwe yari muri ministeri y'itangazamakuru w'isekretari jenerali yitwaga Kalisa n'undi wahoraga mu mahanga hirya hino wari ministeri wari sekretari jenerali mu banyanga mukuru w'ububanyi n'amahanga witwaga Gakiri
yego
niko muvandimwe ngara uzi ko abo bantu mbavuze nahoze nsoma nibukiranye abantu bapfuye uzi ko abo bantu uko ari batatu Gasamunyiga Kalisa
na Gakire
uzi ko abo bantu aribo bishwe mbere y'abandi bose nyuma ya kudeta
yego
nibo bishwe mbere y'abandi bose nibo bishwe mbere y'abandi
turaza kubigarukaho byabaye mu by'ukuri nko gufasha nyine regime y'u Burundi yari imaze gutsemba Abahutu noneho abayibangamiraga bavuga bakora bicanye kandi bari mu kuri baritwa muri priorite ibyo tuzagenda tubinabigarukaho komeza
urabona ko abo bantu kandi ko mbavuze ko ari batatu ntabwo bari abanyapolitiki bari abakozi bakuru ba leta ariko barishwe
bakora akazi kabo barishwe ba mbere
voilà nibo bishwe mbere rwose nibo bishwe mbere y'abandi ba politisi ako kantu
yego
twari dukwiye kuzaka tuze kukaganiraho
ni kuzagatindaho tuzabiga kuzagatindaho ni ikintu cyo kimenyetso gikomeye uko
sinzi ukuntu bije
mu bambere
yego
kandi nyuma yaho mu kwezi kwa 9 Habyarimana nyura i Burundi kujya gusura umwicanyi mu genocidere Micombero mu kwa 9 hashize yego hashize amezi abiri gusa rwose nko kuvuga ati bibanze narabagukirije komeza komeza
urakoze kubyerekeye Mbombutu ndibuka nyene kuko nari umunyeshuri wazari 1972 nigaga Nyanza muri Kristo mamwe nkuko nabivuze mbere hari ukuntu twagiye n'amaguru gusanganira Perezida Kayibanda na Mobutu yari yaje irubona muri Zari kubera nyine bari bafitanye amakimbirane akomeye cyane ubwo rero Mobutu yari yaje kugira ngo arebe ko baturana umubano n'iki Kayibanda ajya kumwakiriraho irubona ariko rwose nari twari abasore bato y'imyaka 16 gutyo ariko wabonaga ukuntu bagendaga bagenda ukabona abantu ntago bavugana na gato n'amagambo Kayibanda yabwiye mu butu wabonaga akarishye
yego sinibuka nanjye amagambo yavuzwe icyo nakubwira nanjye nuko jyewe nababoneye Kayibanda na Mobutu kuri stade Huye yari taraba kuri yari taruba kwa twari utuntu urugo rwa rutuntu tw'udushangari duva nta tribune yari hari byaje ibyo byaje nyuma nanjye icyo gihe rwose nayigaga muri groupe scolaire ndaza kubigeraho icyo gihe Mobutu yazanye nyine na Kayibanda bagenda badusuza nyine twebwe abaturage aho muri Butare harya kuri stade Huye ubwo mwebwe babakiriye irubona no kuvuga kuri kilometro hafi 10 za stade Huye aho ngaho natwe rero twarababonye nagira ngo ngufashe aho ngaho ko Mobutu yaje muri icyo gihe gusura u Rwanda ariko atumvikana na Kayibanda mu by'ukuri kuko Mobutu yumvikanaga naho gatsiko k'abahima b'abatutsi b'i Burundi kari karangajwe imbere na Micombero ako kakoze ishyano ariko rero Mobutu yaje mu rwego rwa diplomasi batamwumvikana kuko icyo gihe muri 72 mu Rwanda ikomeza
ikindi kibazo cya gatatu abantu batajya bibuka kandi ngembo na gikomeye muri byose ari nacyo cyatumye ababirigi n'abafaransa bafasha cyane kudetayiba kuko kuko biri ntabwo kudeta yashoboye kuba ababirigi bataye yifitemo uruhare n'abafaransa ikindi kibazo cya ni impungenge z'ibihugu nyine by'uburayi bw'uburengerazuba cyane cyane ububirigi n'ubufaransa zatewe no kwegerana muri politiki kwegerana gukomeye muri politiki hagati y'u Rwanda donga hagati ya Kayibanda na Tanzania na Nyerere Kayibanda yari amaze kwemeza gukora ya politiki ya ujama no gushyira mu maboko ya leta ibintu ibigo bimwe na bimwe uribuka ko onako Office Nationale du Commerce nibwo yari imaze gushyirwa mu maboko ya leta habaye iyo nationalisation ujama rero yari iteye ikibazo nubwo Mobutu na Kayibanda batabonaga ko ari igikomunisiti ariko ibihugu by'uburayi byabonaga yuko abo bantu bagiye muri komunisme ujama yari rwose cyari igitekerezo kivuga ngo umuntu wese ufite imbaraga zo gukora abantu bakora ari mu buhinzi ari muri za usine mu nganda ari mu n'iki byose abo nibo bagomba kugira umwihariko ku bintu byose bisohora nyine bibyara umutungo donc nuko byari biri hakaba ikintu kivuga yuko abantu bose bari yuko abaturage bagomba kugira uruhare ruhagije mu kugena ibyo bakeneye hakaba ibyo kuvuga yuko abantu bagomba kubahana hagati yabo ari abantu bakuru ari abana ari hirya hino rwose mbese ko abantu ahaba ikintu cyo gusangira ubukungu bw'igihugu byose icyo kintu rero bakibonaga nabi cyane kuko ko guhindura politiki nyine byarakaje cyane ibyo bihugu by'u Burayi nyine byabonaga ku Rwanda rugiye mu gice cy'ibihugu bya gikomunisti
y'abakomunisti.
Ndibuka ko na rwose ni muri 77 ni nabonye ibaruwa ndende memo ari umuntu wayimpaye yari nk'amapaje nka 18 niba nkibuka, yari yanditse mu Cyongereza kandi yanditswe na ambasaderi w'u Bufaransa. Yari yimpaye ndayisoma ndangije ndayimusubiza kugira ngo ayisubize aho yashaka. Iyo baruwa ya ambasaderi w'u Bufaransa yagaragaza impungenge y'ukwegerana no gushyira hamwe hagati ya Tanzania n'u Rwanda. Urumva rero binanyibukije yuko mu mpera z'ukwa gatatu muri 1974 igihe Perezida Habyarimana yirukankaga Kibuno Mpamaguru ishisha itabona ngo ajye kureba Perezida Pompidou wari urwaye cyane ngo amubone atarapfa. Uzi uko akimbona yahise apfa koko ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane muri 1974. Hari akandi kabazo, ikibazo kindi cyari gihangayikishije Ababiligi ni uko Kayibanda yari amaze gufata icyemezo cyo guhindura ubutwererane hagati y'u Rwanda n'Ububiligi ku kibazo cyerekeye ibibazo bya gisirikare. Urumva rero ko Ababiligi nibo bari barafashije leta kujyaho, nibo bari barashinze igisirikare
n'igisirikare cy'u Rwanda.
Nibo bari barashinze igisirikare
nibo twabibonye.
Babonaga rero ko bagiye ku abaofisiye bose bariya bose ba Habyarimana nibo babayoboye bagumanaga, bari baziranye bihagije. Ndibuka ko n'uwari ministre wa defense w'icyo gihe yabonaga Ababiligi bari yigeze kuvuga yuko abona Ababiligi bafite influence nini kuba ofisiye babo. Urumva na icyo rero nacyo ni ikibazo ku Bubiligi bwabonaga yuko ni ubutwererane buhindutse, kandi ko byumva byagombaga kujya mu ruhande rwa Tanzania cyangwa n'abandi. Cyari ikibazo rero gikomeye ku Bufaransa n'Ububiligi bwari bufite inyungu nini mu guhinduka kwa leta na kudeta. Barabafashije bihagije. Ngibyo rero nkuko wari wabisembuye uvuga icyo kibazo cy'u Burundi n'ibibazo byari mu gihugu. Ibibazo by'ibindi mbona byuriraho byatumye hajyaho iyo klima ya tension yo gutegura kudeta, bayitegura nyine ari nyine ari muyaga yatangiye nyine igomba kureba guca amakoma nyine insina ngufi abatutsi.
Mu yandi magambo, imvururu ntabwo mu by'ukuri abari baziri ku isonga ari iyo leta ya Kayibanda, ahubwo nabasha kumuhirika. Nibyo ushaka kuvuga?
Ubwo duva tuza kubiganira, byo birumvikana kuko ntabwo
turabiganira.
None se waba utegeka igihugu ukigarurira ntuza ibintu nk'ibyo ngibyo?
Yego. Ariko rero impamvu mwubaje icyo kibazo nuko nyine abahiritse ubutegetsi bwa Kayibanda babureze kuba aribwo bwari ku isonga muri izo mvururu, kandi rero bikaba byaraje kugaragara yuko ahubwo bakoze iyo kudeta ariwe wari ku isonga y'izo mvururu. Reka rero tugaruke aho wari uri aho ngaho i Nyanza muri koleji ya Kristu Umwami. Wagiye kubona ubona biraje birukanye Abatutsi, wowe mbese ntibakwirukanye?
Turahagera nyuma.
ndagira ngo tuhagere kuko amasaha ariho aragenda, ndagira ngo tuhagere aho ngaho. ndagira ngo tuvuge uko wabibonye wowe iyo muyaga yakugezeho uri muri Kristo umwami nange yangezeho muri groupe scolaire y'ubutaraho narindi ndagira ngo muri kino kiganiro amasaha taraducika tubiganirie abari batwumva kuko tuzagira no kuri za témoignages z'abandi ariko turahera kuzacu ibyo twabonye wowe aho warura muri Kristo umwami wagiye kubona bigenze gute ni gute abanyeshuri baza bati mwebwe batutsi ni mugende abo ni bandi babivugaga
ndega nkubwire rwose
cyuko haba hari ubuyobozi bw'abapadiri n'abafurere n'abandi nkabo ngabo ni gute butakomaga buti mwese muri abanyeshuri mwitonde komeza
wi rwose abantu bari kwisonga hari abantu bazaga ninjoro bambaye ibikote n'ibiki n'abasirikare nibo bazaga baje kubwira abanyeshuri ngo birukane abatutsi bazaga ninjoro bagavuga ati muramenye ariko nimubivuge ariko babwira ati mubirukane ni muhumure turahari niki nuko inyanza nuko byari biri komanda w'inyanza w'icyo gihe abantu bakomandaga ibiroye ibigo byabo nibo batangaga amabwiriza kuko nibo baje rwose ibigo bya gisirikare nibo aho ntabwo umuntu yavuga ngo nabandi ku buryo baje cyane cyane baza muri ayo mashuri ishuri ryari cyane muri ibyo bintu byo kwirukana abatutsi yari Collège Humanité Moderne yari hari n'ishuri ryitwaga Ecole Normale Auxiliaire EMA abo nibo rwose bagize birukana abatutsi aho ngaho nyine Inyanza barangije bajya kubohoza amakamyo baragenda bagera bajya za Kibuye n'iki kujya kwirukana abana b'abatutsi ahubwo ndibuka ko ubanza hari n'umwana ukayibanda wigaga ku Kibuye birukanye mu sinyibuka neza ariko nuko byagenze muri Kristo umwami ubwo ikintu cyakozweho nyine byabaye mbere twagomba kujya mu misa kuri paruwasi ku cyumweru ubwo abatutsi birukanwe icyo gihe ahasigaye uretse iyo misa ubundi muri Kristo umwami bakomeje by'amashuri ntabwo bagiye hanze muri ibyo ntabwo twagiye hanze muri ibyo bibazo ariko ubwo wa mugani nk'uko wambazaga abatutsi bamaze kwirukanwa twebwe twarasubiyeho nyine bati namwe mujye kuzana amabuko sinari nzi ku cyari cy'urwozi naba nkubeshye rwose nuko hari abantu virino rwose bafite amashagaga menshi haba ikibazo hagati yacu nuko ubwo bavuze bati niba ari aho ibintu bigeze ati abantu bafunga ishuri namwe mugende nta mpamvu ugomba kuvuga ngo murirukana abantu muvuga ngo ni abatutsi abandi muvuga ko atari bo n'ibindi ibyo ni ibiki icyo kintu cyabayeho ndakibutse yuko byageze aho ngaho nyine wa mugana abatutsi bamaze kwirukanwa bakiroha mu bahutu cyane cyane b'Igitarama Butare Kibungo Gikongoro urebye cyane cyane ibyo bintu byabayeho nta muntu wavuga ko bitababaye nta kuntu rero ngubwo ndabasubije ikibazo bavugaga none se ubwo Kayibanda waba warashoje imvururu yashoze imvururu kugira ngo birukane abana b'abanyeshuri bo mu karere ke ndumva njyewe muri makeya n'ibyo nshobora
nibyo warabibonye ibyo nibyo
wibonye ibyo nihagarariyeho ahubwo za Butaraho byagendaga bite
aho zabutare hari uko byagendaga mu university narabyumvaga nk'abandi bose ntabwo nahageraga ariko muri groupe scolaire ni ishuri rinini cyane rikomeye niga muri groupe scolaire y'Ubutare aho niga muri groupe scolaire y'Ubutare naho hari ukuntu ibyo bintu by'i Burundi nabashe kubikurikira kubera abarundi bahaje bacitse kwicumu i Burundi bavuye cyane cyane muri ecole normale y'Igitega nayo yategekwaga n'aba Fred de la Charité kimwe n'uko ari bo bategekaga groupe scolaire y'Ubutare aba frere ba Charité rero ndetse banavuye mu waje kutuyobora muri icyo gihe Fred Bernard Aylen uzwi cyane yazanye n'abanyeshuri umuntu yavuga wenda babarirwa muri za 30 gutyo abavanye Igitega aho ngaho muri Ecole Normale arabazana barimo uriya mu president w'ikirangire nyine Mercure Ndadaye baraza arabahungije Fred Bernard na Fred Oxyre n'undi mufere nibagiwe izina bari nk'aba Fred batatu bane bahungisha abo barundi babahutu bacitse ku icumu babazana Ibutare bityo rero birumvikana ko twababazaga ku bintu byabagendekeye ngiye bakabitubwira bababaye cyane nyine byari ibintu biteye agahinda ubwo nyuma yaho haza kuza iyo muyaga ya 73 Fred Bernard ni wari warabaye na diri hagataho yarabaye director groupe scolaire y'Ubutare uwo nyine wazanye abo barundi gusuka ubona ibiriho biba ni ibintu by'ukuri washakaga ubutegetse aho ngaho muri mu ishuri ntububone ukabona nyine hari abanyeshuri bafite ubutegetsi bwose kandi bizeye wari kwisonga muri groupe scolaire muri uko kwirukana abatutsi ndetse nyuma yaho akaza ku no kwirukana abahutu bakomoka mu muri za nduga yari umuhungu witwaga Minani ikristo rye naryibagiwe Minani yari umushiru aka muri umuntu wa magorane inyasuri ya wishwe muri 1994 wari conseil wa Agata Uwiringimana wa ministre w'intebe Agata Uwiringimana muri umuntu nawe witwa Minani niwe wayoboraga ibyo bintu byavugwaga yuko yahabwaga amabwiriza na Major Burege niwe wategekaga ishuri rya gisirikare rya Ibutare banza baravuga ko byose banza ari kubatanyije no kuba commandant de place simbyibuka neza uko byari biteye ariko niwe wari umusirikare ukomeye kandi uzi ko yanaje no gukomera nyine yari muri ba camarade buya wa gatanu nyakanga
nibyo
abo bantu rero bagendaga ngo bagafata ayo mabwiriza bakaza rwose bemye cyane bafite ubutegetsi n'abafurera abo batagira icyo bavuga bakaza bakavuga ibintu uko bigomba kugenda bamenesha abatutsi ibintu byabaye rwose bona bikuzwe bipanze neza cyane abatutsi bamaze kubamenesha nanjye byangezeho bati nawe rero turabona imyifatire yawe idahwitse utitabira akazi turakwibazaho yakushaka ibuku sigeje nyine byabayeho twabaye benshi cyane tubagenda tujya kuzana iyo mabuku turagaruka icyakora baranetse tunakora n'ibizame kuko batutsi babamenesheje badakoze n'ibizame generabikoze ndangije bambwira ko no kujya kuzana ibuku ndagenda ndabizana ibyo ngibyo byose byerekana ko ndi umuhutu ariko sinarigiye nyine n'abandi twaze gusanga ahubwo butari wose barayimenesheje hafi yose nabwo muri bose kuko harimo abonzi batavuye aho ngaho ariko abenshi b'abanyabutare bamwe baje no kuba basirikare bakomeye nsingiye kubavuga amazina yabo barabamenesheje rwose bajya gushaka amabuku ikibazo rero kikaba iki ngiki ni gute nkiko umunyeshuri mugenzi wawe agomba kuvuga ko uri umunyagihugu tuzuye waba umututsi utaba umututsi uri umunyagihugu tuzuye kuko arabawirukanaga abatutsi no kuvuga ko bagaba abanyagihugu batuzuye ese umunyagihugu tuzuye we ntagira uburenganzira urumva ibyo byabaye ku batutsi none nyuma bikaza no kuba kubahutu wo muri za nduga ngo bagomba kujya kuzana mu buku ninde muntu wagombaga kuba yagira yakumva we yuzuye yakumva afite uburenganzira bwuzuye akabuvutsa undi mu mwana nka we urumva ibibazo y'ahantu byari biri turi turavuga mu byatumye nyine ingoma z'abahutu zigenda zikenyuka harimo nibyo ngibyo kuko urumva abantu bari nyuma y'abana nkaho ngo bakavuga bati mwebwe muri abahutu buzuye abandi si abahutu buzuye nkuko twanabibonye kuri biba by'abanyakiwe muri iyo raporo ikibazo kirangwa ni ikibazo gikomeye cyane ikindi cyo mu bintu twaneguye Repubulika ya mbere nyine y'Abahutu harimo ko hariho itotezwa ry'abatutsi ko inyenzi ziteye umututsi akabara gatoye bakicwa bakamenejwa bakapfurupfu ibyo byose urumva ko iyo byihanganira bigeza aho ngaho bikagiku nayo bikakugeraho bikagera kuri ibyo byose nyine mu yandi magambo urabona turi muri analyse ya ibyagombye kuba turo turavuga ibyabaye nguko ko ibintu byagenze rero mu yandi magambo abantu bari bari inyuma y'ibyo iyo muyaga barabashirikare Butare yari majoro Buregeya waje kuba Kamara de Saint-Juyer mu universite aho njya mbisoma bavuga ko bari babikwisonga nabo bari abanyeshuri batukomoka mu Rukiga barimo ba Pasteur Bizimungu yaje kuba Perezida barimo ba Bizimungu Kazimiri barimo bari ba Mugesera Leon barimo ba Ferdinand Nahimana n'abandi niko nagiye mbyumva hari abagiye babyandika barimo Colonel Ndengenka tuzongera tubigarukaho hamwe n'abandi abo nibyo numvise ariko nge mvuze ibyo nabonye wari urangaje imbere izo mvururu yari Minani iri Nyarwanda ndaryibaje ikindi cyo nkuko bamwe bavuga abantu bakoze amahano ntabwo bahanwe baragororewe ahubwo nkuko Minani rwose ndavuga histoire ye twari tunashoranye twari no muri section imwe nari mu icyo gihe byabaye ndi mu kane wa scientifique nuko kuri ntanye nari mu wa mbere wa section nari mu kane ndi muri scientifique we yari mu gatanu Minani wa scientifique aratsindwa wundi iyo waba gutsindwe nyine waba gutsindwe ariko bamushakiye burusa ajya mu kwiga mu Burusi ajya kwiga mu Burusi yahembwe rwose yahembwe hari n'abandi n'izindi zari zivuga ziti abantu bose bakoze izo mvururu bakoze ayo mahano aho guhanwa barahembwe ndetse n'abantu bari baragerageje guhagarikwa kudetera baye ahubwo baragororera ntibabakurikirana ikindi cyo nakubaza mbese muri abatutsi bameneshejwe abahutu bo bicurukanwe bakajya kuzana amaboko nanjye ndimo twaragarutse turiga turakomeza tudatakaje umwaka ariko icyo nakubwira nuko abatutsi birukanwe icya mbere cyo uwagize imana yatakaje umwaka kuko nibakoze ibizamu yatakaje umwaka ariko nibake bagarutse nta iforo nimwe yabaye kujya gushaka abatutsi aba bahungiye mu makomine cyangwa bahungiye abazaburu ni bagarure bige bityo nabo babashe kubana n'imiryango yabo sinzi aho ngaho wigaga inyanza muri Kristo niba hari abatutsi bagarutse ugiranije ni 10% 20% 30% gye navuga ko batagera ku 10% ija muri ryawe muvandimwe nyiko
urakoze abatutsi bagarutse muri uwo mwaka ntabagarutse urumva ntabagarutse yabo ariko mu uziko haje kuba mission ya bitaga pacification mission yo guhosha mazera bayi nk'ukweza kwa kane cyangwa kwa gatanu ubwo bari bavuze yuko abantu bagomba kugaruka ariko muri uwo mwaka ntibagarutse ku buryo abatutsi bagarutse umwaka wakurikiyeho baza nyine basibira iwacu twari muri kureja Kristo umwami hari Chanoine Renote yari umuntu wubashywe cyane ku buryo abantu bose nyine icyo kintu gishobotse ahubwo yari yaranandikiye na Kayibana muri izo mvururu nyine abona ko ibyo bintu bitumvikana noneho abatutsi baragaruka ntago nakubwira umubare wabo si bose ariko abari batarabuhunze bari mu gihugu nduba bose baragarutse ariko ntago bose bagarutse nabagarutse barasibi ngiki kibazo rero wa mugani bivuga uti umuntu yirukanirwa iki arazira iki nicyo kibazo nyine gihari gikomeye kugeza ubu ngo abantu tutabyumva yuko iki kibazo cy'ivangura kugira ngo umuntu wumve ko we afite uburenganzira nk'ubwawe bwuzuye n'umunyarwanda nkawe aruzuye nkawe ntacyo umurusha ako kantu nikatazi ako kantu kaje mu mucu kigishwe gakorwe leta ibigire mubwire nta hantu tuzagera ni nacyo kibazo cy'abantu bavuga bize bagenda bakoresha bagenda bakoresha ibyo bibazo bya moko by'uburere niki urabona
nibyo
tuzabizamo nyuma bisha abantu bari ku isonga muri revolution muri republika ya mbere bavuga ngo babango ngo na abanyenduga ngo na abakiga barabishe ntabwo abakiga ntabwo ari bo babishe ntabwo abakiga bateranye ngo bavuge ngo dutanze iteka turabituye dutumye abana bacu kujya kwica abanyendu na gatsiko kiyitiriye urukiga kaza kwica abantu icyo kibazo nyine tuvuga cy'abantu bize cy'abantu babishakira indonke gusa bakibagirwa inshingano bafite iyo bayobora leta icyo ni ikibazo gikomeye nitutakibonera igisubizo ngo twe rwose dukore ikintu kiza kigaragara umuntu yakwita check and balance ukamenya niba ufite urwo ruhare mu gihugu nanone ufite inshingano kandi uyiryozwa ibintu bazajya bakora ibyoroshye kwa mugani abantu bahore insina ngufi uyu munsi zibizi ejo bundi zibizi ngizi u Rwanda ruzaherera iyo ntaho rugeze
ugize neza ubwo uravuze uti Chanwani Renote yandikiye na Kayibanda avuga ati ibi bintu simbyumva kandi wenda twanakwibutsa nuko nubwo bwose ingoma ya Kayibanda yari inshuti cyane y'ingoma yo muri Tanzania ya Ujamaa yo kwa Nyerere Nyerere nyine wari umuntu nationaliste wumva umunyagihugu agomba kugira agaciro nawe icyo kintu cyo kumenesha abatutsi cyaramubabaje ndetse ngo aza kohereza n'intumwa sinibuka izina ryayo tuzabireba nzifite hari aho mbifite iyo ntumwa ngo iza kureba ireba niba Kayibanda kuko yabafite uruhare muri iyo muyaga iteye isoni ikojeje isoni africanisme panafricanisme cyakora ngo aza gusanga mu by'ukuri Kayibanda nta ruhare abifitemo bityo ubucuti bwabo ngo burakomeza ibyo tuzabigarukaho harimo temonyaje ibivuga tuzagenda tubizamo ikindi navuga nuko nk'aho ngaho nari muri groupe scolaire nakubwiye ni igihe nari kumwe n'abarundi bari barahungishijwe bavuye sinakubwira ngo abafurere barimo bari barangajwe imbere n'uwatuyoboraga wari uvuye nyine aho ngaho igitega Frere Bernard Ehlen umuframa w'igang nyine zikora abafurere de la charité de Gand hano mu Bubiligi hariya mu Bubiligi hano tuturanye uko yazanye abarundi n'ukuntu yabatoranyije simbizi icyo nakubwiye no ko muri abo barundi bari rwose bari ndatwa koko bari harimo abasportifu bakomeye bakina basket bakina atletisme nange na n'u sportifu benshi twarakinanaga muri ibyo byose harimo abacuranzi barimo n'abanda dayabo bacuranga bityo baraza orchestre yari ikomeye cyane yitwaga Melodica Band ya Groupe Scolaire yari yatakaje abatutsi bari bayirimo bahunze bitwa Mutije Majanvier n'abandi ngabo ndetse ntanze anecdote burya ya ndirimbo ujya wumva abantu bitiri impara ngo ninde undirije umwana ntabwo ari impara iyo ndirimbo yari ya Melodica Band ya Groupe Scolaire mu by'ukuri uwayijyanye mu mpara ni se mu Jean Berkimansi twiganye nawe yari aho ngaho rwose muri normal muri icyo gihe cyo muri 1973 yari muri normal mu wa kane nari mu wa kane wa scientifique ari mu wa kane wa normal semu yacurangaga orgue muri Melodica Band niwe wajyanye iyo ndirimbo ahubwo nyiri iyo ndirimbo ndumva yahitwaga Mutijima yarafunze nawe yaramenyeshejwe noneho se mu bukike imyaka yakabaye nyine tuza no kujyana mu universite noneho aza kujya no mu mpara niwe wajyanye iriya ndirimbo ninde undirije umwana undi ninde undirije umwana n'indirimbo nzi nkiri muri tronco menyine ya Groupe Scolaire aho ngaho yarimbwaga na Melodica Band nyirayo n'umwe muri abo ngaho bamenyeshejwe muri 1973 nduva yitwaga Mutijima Javier ariko yitwaga abanyarwanda rero batutsi baramenyeshejwe bari bagwiriye muri iyo orchestre melodica band ya groupe scolaire baramenyeshwa ariko haza na none abo barundi baturutse za Gitega nabo bacuranga neza cyane bazana n'indirimbo nshya barimo na banda de kuko buryo yacurangaga nawe nuko baraza orchestre irijajara igira n'indi style nyine abo barundi bavuye Burundi baraza bagira banazamura sport by'umwihariko basketball ariko barekajya n'andi muri atletisme bakabaye n'abahanga na kukaragaciyemo nyine twaratakaje dutakaza abatutsi batagira ingano hahungabana byinshi cyane mu ndirimbo muri sport mu gice cyose ariko abarundi nabo baraza nyine gake gake bimwe basanasana urumva rero ko ibyo ari byose abanyarwanda b'abatutsi bavukijwe uburenganzira bwabo ku buryo bukomeye kuko kujya kwangara ukangazwa ni ikintu gikomeye ni ikintu cyagize ingaruka ikindi cyo byaherekejwe n'iyo kudeta yagize ingaruka zikomeye cyane ubwayo hagati y'abahutu nibyo turiho tugenda tureba nyine mu ntege nke ya ngoma z'abahutu zagize bigatuma zikinyuka iyo kudeta irimo ibyayiherekeje ubwabyo ayo macakubiri akomeye yaje kuvamo n'ubwicanyi ntabwo tubivuga muri kino kiganiro twagiye tubivuga gake gake ko tuzabigaruka ku buryo burambuye mu kanya wari wikomoje uvuga uti ndetse abo bantu bari bahanganye n'ako gatsiko k'abicanyi b'i Burundi bari bamaze abahutu bishwe mu ba mbere wavuzemo Gakire wavuzemo Kalisa wavuzemo na Gasamunyiga nagira ngo rero tugane ku musozo muyandi magambo
ariko
yego
hari akantu wavuze nagira ngo nongere nkubaze nawe
yego rwose fata ijambo
ngaho mbwira uvuze abantu ugize kuvuga abantu ngo banahe Imana babizi mungu pastor na biki bari muri komite du salut sibyo niko babitaga icyo gihe none se ubwo urumva nyuma abo bantu bose baje guhembwa uziko babaye muri Repubulika kabiri babaye ibikomerezwa bikomeye iyo baba barakoze amakosa rero ababakoresheje rero n'abari bababazi ni nabo bana bahembye aho kubahana none se Kayibanda yari kubamenyera he yari kubamenya ati urumva icyo ni icya mbere cyerekana yuko abantu bari ku isonga nk'uko twagiye tubavuga bose abo twari tuzi n'abo ngabo bigaragara bagize imyanya ikomeye nyuma bamaze kuva mu mashuri abantu babakoresheje baje gukora kudeta barabahembye ikindi ntabwo Kayibanda yari kuvuga ngo batutsi ni benshi mu mashuri ngo no mu bigo bya leta ari leta yibahashyiramo ubwo se bari guhana nde yari kuvuga ngo ndimo kwihana njyewe cyangwa urumva ko rero izo ni ibintu abantu bagenda bashaka inkuru zoroshye zo gucurika n'iki ariko iyo umuntu asesenguye gato gake ukongeraho n'ibyo byose tuzi twabonye twari bato yego ariko ntabwo twari abana bo guta umutsima bigaragara yuko abakoze kudeta abashuje nibo bashuje iyo muyaga bariya bahabyarimana bari ku isonga cyane yari habyarimana nk'uko wabivuze Kanyarengwe Rizinde na Sikarije urebye n'abo bantu ko ari bane bakoze kudeta nibo bari inyuma yabyo urumva rero ko ntabwo rwose abantu bashobora kubeshya ibintu ngo bigume ko nguko uko ni ukuri abantu tugiye kwemera tukemeza ko abantu bagiye ku butegetsi bitwaje kwica kubishe abana b'abanyarwanda birukanye n'abanyarwanda babaziza uko ari abatutsi kugira ngo bagere ku butegetsi icyo kintu leta ya Repubulika kabiri nuko yagiye yafashe ingoma bikwereka rero nanone naruhugwe tuzahagaruka nyuma iyo tuvuga ingoma z'abahutu nyine
tuzahagaruka
bigaragara ko finaruma ntango masaba
uburiganya bukomeye bajya bavugura urabona iyo yabavugaganye hagati yawe aravuga ngo ngo kriteri yo kubeshya ngo ngo bamubatutsi gusa ariko uburiganya uburiganya buri muri yo kudeta ubwayo burerekana yose
ari ikinyoma kinyenzi
cy'ibicanje
ubwo sabo saba batutsi nyine bambagane ko kubeshya abantu birwa bavuga ibintu nk'ibyo boneho nabo nabatutsi urabona ni ikibazo gikomeye bigaragara nyine yuko aho bahutu bavanga iyo bavanga ni ngoma z'abahutu cyangwa bavanga abahutu twishyira hamwe tugire gute gute bigaragara ko kuvuza izo ngoma za
macinya hamwe na korera ndetse na irari iby'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahubu kanje gahubu keza ucuri miboro ucuri mwijima rwandu hinduka sibandiro ry'ibisazi muri burende aguye benshi no kumirenge
radio ishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement narengeze akabazo gatoya nagira ngo nkubaze muvandimwe ngiko ni buri nyumva ube wakomeza ijambo haryo warurigejeje uranyumva neza
ndakumva
narengeze ikibazo ndagarutse
aho twari tugeze na twari tugeze aho na bavuga ngo izo ngoma z'abahutu n'ubundi nta nuko niko tubivuga ariko nta bigaragara nta ntekerezo imwe ari kuva mu Repubulika ya mbere nta migambi imwe ihuje ntayo urumva icyo rero ni ibintu cyangwa abantu rero bakaza bakavuga ngo abahutu ngo nibishyire hamwe kugira ngo bajye kwirukana abatutsi n'iki icyo bintu nta hantu bishobora kuzageza abantu na hato kuko bigaragara yuko abo bahutu ntaho ntacyo bahuje gikomeye cyatuma bavuga bati uyu ni umurage ukomeye ni ubutegetsi nuko bugomba kugenda imihango yayo ni iyi n'ibi twikiza abanaba naba ibyo bintu ntabwo bishoboka ntibizanashoboke waba kuko byaba ari n'ikibazo gikomeye cy'u Rwanda rw'ejo ntibishoboka ntibyabaye nizeye ko n'ejo bitazashoboka nako nagira ngo nongere
ndagushimiye cyane urabona tumaze kuganira ku bintu bitari bikeya ku byagiye bituma ubutegetsi bw'abahutu bukenyuka butarengeje imyaka 32 uyu munsi rero muri kuno gusoza twaganiriye kuri kudeta ya muri 73 tureba ari bayifite munyungu twavuze ibyo twabonye ibyo we nange twabonye wenda tunagerekaho n'utundi dukeya ariko mu biganiro bitaha tuzanya tuzana n'ubuhamya bw'abandi babibonye twari batoya turavuga uko twabibonye mu buto bwacu aho twari turi nyine muri ayo mashuri yisumbuye ariko harimwe bari barimo nko mu mirimo ikomeye bari mu mashuri yo hejuru muri za université muri za école d'officier mu mashuri nyine y'ibya gisirikare hejuru babonaga byinshi kuturusha bafite n'ubushobozi bwo kubisesengura kuturusha hari abayikozeho ubushakashatsi bihuza n'ibi twabonye natwe ubwacu kandi natwe ubwacu ntitwakoze ubushakashatsi bukeya nyuma yaho ibyo byose tuzagenda tubizana kuko harimo abari bahari aho ngaho i Burundi tuzagenda tuzana nk'ubuhamya bwa ambasaderi Karake Canisius ibyo by'i Burundi byo muri 72 byabaye ahari ahagarariye u Rwanda arabibona byo kuhirika Kayibanda yari mu Bufaransa nabyo tuzabizana haraho nanjye mfite amahirwe yo kuba BBC yaramufasha amajwi bakamubaza kabivuga hari abandi benshi tuzagenda twifashisha hari nk'abakoloni ndenge nka wari muri corps d'officier mu ishuri nyine ry'abasirikare bakuru yarabibonaga akavuga ukuntu bagenzi be mu gitondo cya kare muri bimwe birukanka bya cross matinale byo kwirukanka mu gitondo nyine mbere kujya mu ishuri baribone kanyarenga ubwo wari ushinzwe nyine wari utegekaga inzego z'iperereza ubwe ariyo yimanikira za liste kuri sirwa zo kwirukana abatutsi ubwe kanyarengwe by'abantu bagenzi rwose biboneye akabivuga n'abandi tuzavuga byinshi cikinyuma kuko icyo tugamije no gucikinyuma kuko namagingo abantu bacyabecyaho zuvuga uti abantu bose abahutu bose nibahagurutse ngo bajye kumenesha abatutsi cyangwa ngo bakiga bose avuga ngo bagiye kumenesha abatutsi n'abanyenduga ariko rero igitangaje nukubona n'abatarabigize mu ruhare bafata akayira mu gushimangira ikinyuma kidafite mu by'ukuri n'ishingiro bagakomeza kubeshya n'amagingo aya ngaya ku bintu byabaye ku bintu biri documenté ibyo rero byo kurwanya ikinyuma ni ibintu twiyemeje kubera ko ukuri ariko kuzunga abanyarwanda ariko kuzanatuma inzira mu by'ukuri yo kugira ngo ibyagiye biba bitazasubira amahano yagiye yure ku Rwanda adasize abanyarwanda atazasubira inzira ni imwe inzira niyo kuvugisha ukuri nagira ngo rero ufate ijambo risoza muvandimwe nyiko
urakoze muvandimwe ngarambe ni ugusoza igice cya mbere nkuko wabivuze kuko gitaha tuzaza nyine noneho mu mizi ya kudeta tushobore kuganira neza ukuntu yagenze nizeye uko amagani tuzabona ni ubundi buhamya bwa ari bagenzi bacu cyangwa n'abandi bose bari abasirikare cyangwa se bagiye basesengura kugira ngo ukuri kugaragare kuri iyo kudeta barebe abari bayiyoboye inyuma kugira ngo ikibazo kimenywe neza noneho kibone uburyo gisubizwa ubwo rero kugira ngo abo bantu bazanye umuyaga bashaka gukora kudeta hari akantu nibagiwe n'abantu nanone uziko ku itariki ya gatanu nyakanga hari kongere ya MDR Parmutu yagombaga gushyiraho umukandida nyine uziyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika aho hantu rero harakomeye naho kuko nizeye ko tuzabona yenda tuzaka ko abantu bakiriho mu bakoze kudeta bazadutanga ubuhamya kuko Kayibanda yari bari bavuze yuko bashaka yuko yiyamamaza constitution irahinduka constitution imaze guhinduka nyine bavana mu zamande 6 ya myaka 12 bavuga yuko ashobora kongera ku kwiyamamariza ubuperezida. Constitution yarasohotse mu kubanza ari mu kwa 5 muri 73 ariko Perezida Kayibanda yari yavuze ati nibyo murabikoze nzabyubahiriza nzanarisohora, ariko muri iyo nama yabwiraga abanyamabanga bo bishyaka b'igihugu cyose ati ntabwo ari ku constitution ivuga ko njye mfite inshingano yo kwiyamamaza, ati kandi binabaye byaba bya bindi twarwanyaga byo kwiharira ubutegetsi by'abami tutashakaga. Nkumva ko rero niba kuri iyo tariki yari yateganyije bari bateganyije kudeta nyine abo ngabo basiganagwa n'iyo kongre, kuko diskuru yari yateguye bagomba kuba bayifite ntibigeze bayishyira hanze ngo yerekane yuko wa mugani we yari yateguye kuvuga ati ndabyemeye ndabashimiye yuko mu ngizo umukandida, kuko iyo bayifite bari kubyerekana cyane. Bivuga ko rero urumva yuko ibibazo biracyari birebire. Ni igice cya mbere twashatse kwerekana yuko abatutsi babaye insina ngufi yo gutegura kudeta ya 73, abayigizemo uruhare twabavuze na ni bariya bari ku isonga ryayo ni Habyarimana, Kanyarengwe, izindi na Sekarije nibo bari ku isonga, bakoresheje abantu bazi b'abanyeshuri cyangwa se n'abandi bose hirya hino kugira ngo haze izo mvururu. Twavuze yuko twerekana yuko hari ibibazo Ababiligi n'Abafaransa bayigizemo uruhare, bari bafite inyungu ko Kayibanda avaho kubera kwegerana na Tanzania n'ikibazo cy'i Burundi. Abafaransa bari bagizemo uruhare mu gufasha ingabo kwica abantu bize n'abanyeshuri erite y'abahutu baho. Ni agace ka mbere dushyizeho ngaho tugira ngo dukomeze dusesengure Repubulika ya kabiri, dushaka kwerekana wa mugani ko izo ngoma z'abahutu bavuga niba zarabayeho ntabwo zagiye zishyikirana ku ntekerezo cyangwa ku migambi. Tuzakomeza turimo kwiga ejo bundi kimwe n'ikiganiro kizakurikiraho, ubwo niwe uzi igihe uzagitegurira ukazadutumira kwinjira neza muri iyo kudeta.
Ndetse nagira ngo tubwe n'abandi banyarwanda si twe twenyine tuzi ukuri ku byabaye, n'abandi banyarwanda bazi uko kuri rwose ntibahejwe batwandikira bakashyira mu nyandiko ubuhamya bwabo, ndetse basaba nuko tubatene bakabisobanura uko babibonye. Rwose ni karibu kuri bose, kuko uko kuri tugushyize imbere, kandi uko biri kose rwose nta kuntu kutazavugwa twarabyemeje. Nagira ngo rero nshuti mwarimu duteze amatwi tugarukize hano iki kiganiro, ni nk'umusogongero mu by'ukuri ku detail ya 73. Ni ikintu gikomeye cyahitanye ubuzima bw'abantu benshi, kabone nubwo hakomeje kuvugwa mu bintu by'uburiganya ko ngo ari ku detail ngo itaramene inyamaraso. Ni ku detail yamene inyamaraso, haba mu byayibanjije umuyaga habayeho kumeneka kw'amaraso, ndetse na nyuma y'iyo ku detail habayeho kumeneka kw'amaraso n'ingaruka zitagira ingano. Mwarimu duteze amatwi rero nshuti muri radio yanyu, radio Ishakwe, tugarukije hano tukaba tuzasubira rwose bidatinze. Mwari kumwe nange Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Nkiko Nsengimana, turabashuhuje nahuta.
Jambo na
navuga byinshi navuga byose nkagira uwo nkomeretsa akababara wimpa ijambo navuga ibibabaje gusa nkagira uwo mbangamira kavaho abifata nabi akarakara nagira ibyo shima byiza byo kuririmba nkagira uwo shavuza nta muntu uza inkovu n'ishyashya muvandimwe k'umutima rwanda ufite intimba wararize Rwanda wararize Rwanda wararize nyamara ntugahobore burya kwiheba nirwo rupfu ijambo navuga ukomererwa iyo mbonye imfubyi zabuze kivurira ugeza magingo wimpa ijambo navuga abapfakazi n'ababuze ababo n'agahinda kenshi katazashira wimpa ijambo wimpa ijambo Fatimo zombi navuga indimi ebyiri kamere gacurama nigezweho nasabwa imbabazi nazo nigeze kandi ubworoherane nta kiguzi nashyira umubabaro wanjye ku munzani w'ishavu nkabwirwa yuko ndashyitse ijambo navuga amateka buri wese yanyuze kugeza uyu munsi umarira wimpa ijambo navuze induru 94 z'igihugu cyose ingaruka iyo mbonye utwangavu turera utundi cyangwa se utugimbi tuyobora ingo iyo mbonye utwana tw'udutamba mbuga tutamba iyo mbuga ntegereza amateka amavu n'amavuko y'inzika zose wimpa ijambo naregwa gusopanya kandi nshaka kunga n'ukwiyunga nyakuri n'ukoroherana wimpa ijambo wimpa ijambo nahitamo guhigima cyangwa guhwihwisa ibyo mu matamatama byo ntibizashira na buri igisubizo ku bihe bizaza imibanire yaba iwacu nkabaza amasengesho y'imyaka yose aho imbuto y'urukundo igeze wararize Rwanda wararize nyamara ntugahore burya kwiheba nirwo